Mutomena Studio Entertainment.
WestsideMusic.net.
Mabala ziniga zipoize.
Sai, J-Bix, J-Bix, Mujize ne Biubiu, aka Young 20.
Mina bazali balupale, bali kakono ape bazali balupale. Kimisha puvela mina abazibini kuopela ba. Abazibini kuopela. Mina bazali balupale, bali kakono ape bazali balupale. Kimisha puvela mina abazibini kuopela ba. Abazibini kuopela.
Tumba kutivona kibakale konwa kunali pina za bona zelilile bro music ya kuna za bukale kaofela talent kimulimu ya rufile ingelu na nyamu kaluto ya fela mutomena silo wanalo nalwa yemela luna baba munyaki skolo fela za waizi baba mumagimu bakangala nini katabiela kupila ni joni x kakulie na wani kwa nisanga kwa mavesi neluka shapanga tupine tomari mix mitolo kulimane uteni ni J-Bix inana akalushombela nga makola silu na maniga chole ingeluwe ya mavesi kapinaka akikuli mwendilwa disinga luchavisa mafans vale baba lufiri nye kizampu vina kini tropu vazonde vona vali kutulipina za kanyaki zende chu vena kini video jemula vali kutia wadi na winako samamela 3 vene vanijizo kini ninja JB zikona kuto vya vene samu 4 pilisi bolao ni kufanga vena pusha vena temundizo nijimusha yangu Mavala niggas boys Jiboy bola J-Bix I cut you
Kimisha puvela mina abazibini kuopela ba. Abazibini kuopela. Mina bazali balupale Bali kakono ape bazali balupale Kimisha puvela mina abazibini kuopela ba. Abazibini kuopela. Mina balu palerwa.
Ona ba
palerwa. Mwaba bona mina balu palerwa.
Abazazi bani za kuwes
palerwa. Mwaba bona mina balu palerwa.
Itaba ya zivara
yo palerwa. Abazibini kuopela.
J-Bix proceed. Yes I.
It's a power.
Mina balu palerwa.
Ona ba.
Mabala niggas boys.
Mwaba bona mina balu palerwa.
Yes I is it.
Palerwa.
Mr. Sai. Lwa mivona museli mwalupale la kaluna kapina kuzwa muba pili kukopela Kono fomu ipo na mishapu Wani by one kamile maka ni chapu Mwazivande kuulilu vuhali Lipina za luna mina lipanga ni mali Neke amu fita mwa street Lipina vali vina inge kifamu kiti Adipunda kulimane J-Bix Chabasa feleleza aliwa marimix Bix Kona kuvea emujizo Lutumile kale neve kusapunda mavizo Hey Lunanya minalu lilile Lipina za luna ape minanya litumile Inge lunanya mwaziva lwa shimbele La mamuto mena moki lunava ingele la Yes I Ize Mawala niggas boys I see ya One topias, I see you. Baba lu feelinga, I got you.
Hopelyjams.com.
Yes, I is it. Mabala niggas boys.